VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri FM kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga. Ikiganiro Murisanga cya none kiribanda ku inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe iherutse guteranira i Addis Ababa. Iyo nama ikaba ngo yarashyigikiye icyifuzo cy'uko ibihugu bya Afrika byava mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ikivunga. Nyamara iyo ngingo ntitegeka igihugu icyo ari cyo cyose kubahiriza icyo cyemezo. Uburundi, Afrika y'Epfo na Gambia byo byamaze gutangaza ko byivanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwirahe mu Buholandi, nyuma yo kurushinja ko rukurikirana Abanyafurika gusa. Urukiko rwashinzwe mu mwaka w'2002 hagamijwe gukurikirana ibyaha bikorerwa mu ntambara n'ibyibasiye inyoko muntu ku isi yose, gusa ubu rukaba rushinjwa kwibasira abatuye ku mugabane wa Afrika gusa. Ibihugu bya Afrika birenga 20 byashyize umukono ku masezerano y'i Roma ashinga ruriya rukiko. Mu rwego rwo kumenya neza ibijyanye n'urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha, inshingano zarwo n'uburyo rukora, uyu munsi twatumiye bwana Ernest Sagaga, yigeze kuba umuvugizi w'urwo rukiko, ubu akaba akorera impuzamashyirahamwe mpuzamahanga y'abanyamakuru, International Federation of Journalists. Bwana Sagaga, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga.
Murakoze cyane, murakoze kuntumira.
Yego, nkuko narimbivuze, inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe iherutse guteranira i Addis Ababa ngo yaba yarashyigikiye icyifuzo cy'uko ibihugu bya Afrika byava mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC ikivunga. Ibi nibyo tuganiraho, ariko mbere na mbere wakoranye n'urwo rukiko. Urwo rukiko rushingwa rwari rugamije iki?
Urwo rukiko cya mbere cyo rwashyizweho n'amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu, ni uvuga ni ibihugu ntabwo ari amashyirahamwe yandi, mu mwaka w'1998 i Roma. Ayo masezerano yaje kujya mu bikorwa imyaka 4 nyuma yaho, ni ukuvuga mwaka w'2002. Ubwo nyine nk'uko byari biteganyijwe, ibihugu birenga 60 byari bimaze kuyemera. Ubwo rero noneho urwo rukiko rwashobora kujyaho rugakora. Inshingano zarwo rero zari gukurikirana no guhana ibyaha 3, ni ukuvuga ibyaha bikora inyoko muntu, ibyaha bikozwe mu ntambara n'icyaha cy'itsembabwoko cyangwa se jenoside. Hari ikindi cyaha cyari giteganyijwe, ni ukuvuga icyaha bita agression, ni nko gutera igihugu gitera ikindi, ariko cyo ntabwo cyaje kujya mu byo urukiko rugomba gukurikirana, kuko ibihugu byifuje ko bibanza kujya impaka kugira ngo byumvikane neza ku bintu byajya bifatwa nk'aho ari icyaha cyo gutera igihugu iki n'iki. Umugambi rero muri rusange ni uwo guca umuco wo kudahana, kubera yuko muzi ko rwagiyeho nyuma y'imyaka myinshi haragiye haba ibyaha bikomeye, abantu bakahatakaza ubuzima, ariko kenshi bene gukora ibyo byaha ntibakurikiranwe, cyane iyo bagabari mu butegetsi bafite abayo bakingira ikibaba. Umugambi rero kugira ngo ibihugu byose bifatanyize hamwe, noneho umuco wo kudahana uveho burundu.
Hanyuma se uru rukiko rwari gukorana rute n'inkiko zo mu bihugu byashyize umukono kuri ayo masezerano y'i Roma?
Hari hamwe ngira ngo rimwe mu mahame akomeye cyane akuye muri ayo masezerano y'i Roma ni uko rero rukiko rudasimbura inkiko zo mu bihugu, ahubwo ruzunganira iyo izo nkiko cyangwa se igihugu bidashoboye cyangwa se bidashaka gukurikirana ibyaha ayo masezerano akiriho guhashya. Iyo tuvuze ngo bidashoboye, niho igihugu kiba cyarajemo intambara rwose, inzego zose zigatatana zigasenyuka, tujye nka Somalia, ibyo bita failed state. mu cyongereza noneho iyo bidashatse rero ubwo nubwo kuyo nta bushake buriho nyine abari ku butegetsi bakingira abakora ibyo byaha ikibaba bakabuza gukurikirana n'inkiko zabo icyo gihe urukiko noneho rwashoboraga kuza ariko rukaza mu by'ukuri nyuma yizo nkiko ntabwo rumeze nka zira nkiko zindi zashyizweho na ONU twavuga urukiko rwashyiriweho u Rwanda n'urwashyiriweho cyangwa se Yugoslavia ibyo byabaga bifite umwanya wa mbere ku nkiko zo mu bihugu urukiko rwaherwa ntabwo ruko bimeze ruza nyuma rwunganira inkiko zo mu bihugu ibyo bita principe ya complementarity
hanyuma se ninde uregera urukiko
urukiko kuko amateka biteganya rushobora kuregerwa ku nzego eshatu ubwa mbere ibihugu byasinye ayo masezerano buri gihugu mu byasinye byegemeye amasezerano rushobora gusaba procureur w'urukiko kuza gukora amaperereza mu gihugu kiniki cyasinye amasezerano iyo hakekwa ko harakozwe ibyaha bijyanye n'ububasha bw'urukiko inzira ya kabiri ni uko akanama kabone gashinzwe umutekano nako mu nshingano zako zo kurengera amahoro n'umutekano ku isi gashobora gusaba procureur umushinjacyaha mukuru w'urukiko nawe kuba yakora abaperereza ku byaha ibi n'ibi bikekwa byarakozwe aho ho mu gihugu icyo cyose cyaba cyaremeye cyangwa kitaremeye amasezerano noneho ku mwanya wa gatatu procureur nawe ubwe ku giti cye ashobora abisabiye ububasha na ku bacamanza ashobora gutangiza amaperereza iyo akeka ko hari ibyaha afite ububasha bwo gukurikirana byakozwe mu gihugu ariko cyo cyemeye amasezerano
Hanyuma hari imvugo nyinshi dukunze kumva ziva mu biro by'umushinjacyaha mukuru hari igihe yavuga ngo bagiye gutangiza amaperereza y'ibanze agiye gutangiza iperereza kugira ngo batangize urubanza nyarwo cyangwa se batangize bakore ikirego nyacyo binyura mu zihe nzira
ngira umuntu yabanza gusobanura neza ko iyo tuvuze ngo umuntu aregera urukiko ntabwo urukiko uryanira amazina ya naya ngo kanaka yakoze iki n'iki icyo bakora ni uko bohereza dosiye umushinjacyaha mukuru bakamubwira bati turabona cyangwa se baramutse abonye amakuru akakeka ko haba hari ibyaha byakozwe mu gihugu iki n'iki ibyaha urukiko ufite ububasha bwo gukurikirana icyo gihe icyo akora arabanza agasuganya akegeranya amakuru kugira ngo arebe koko niba koko hari ibyaha byakozwe urukiko ufite uburenganzira ariko akanareba niba hari ikintu kirimo gukorwa mu guhashya ibyo byaha nubwo ko nyine ya principe nakubwiye yo kuzuzanya niba igihugu iki n'iki gifite umuntu wakoze ibyaha ibyo n'ibyo cyangwa se abandi bantu benshi icyo gihe niba icyo gihugu gifite umugambi kuko cyabakurikirana nabyo ni ibintu agomba kubanza kureba mbere yo kwemeza niba koko ashobora kujya gukora amaperereza nubwo akora tubuge nk'ibyaha akora amaperereza ye agamije kureba niba hari koko ibyemezo by'ibyaha byakozwe n'ababikoze niba ashobora kumenyekana ariko kanareba niba hari ingamba ziriho muri icyo gihugu zo kuba zakurikirana abantu bakoze ibyo byaha nyuma yaho nibwo ashobora gufata icyemezo cyo gutangiza iperereza nyakuri cyangwa se akaba yarekeraho ngaho agatangaza ko nta mpamvu yo kuba yatangiye afite yo gutangiza iperereza
kandi iperereza rikorwa ku muntu ku giti cye ntago ari ikivunge cy'abantu cyangwa se na guverinoma
bwa mbere bwo hakurikiranwa abantu ku ruhare baba baragize mu byaha bikekwa ntago hakurikiranwa leta ntago hakurikiranwa ingabo cyangwa se izindi nzego hakurikiranwa abantu ubwabo ashingiye kumenyetso afite byemeza cyangwa se bigaragaza uruhare urunuru abantu bagize mu byaha ibi n'ibi yabakeka ko byakozwe
hanyuma ejo bundi inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika yunze ubumwe nk'uko twabivuze yaba yarashyigikiye icyifuzo cy'uko ibihugu bya Afrika byava mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ikivunga ariko bakavuga ko iyi ngingo idategeka igihugu icyo ari cyo cyose kubahiriza icyo cyemezo ibyo ngibyo bivuze iki bwana Ernest Sagaga
ngira ngo ibyo birumvikana kuko nk'uko nabivuze dutangira ari amasezerano yasinywe n'ibihugu buri gihugu ku bwacyo ntabwo ari umuryango umwe bwa Afurika wayasinye nuko rero ko ibyo basabye ndumva byumvikana niba wenda bumvikana ku cyerekezo ariko ingingo ya nyuma izagomba gufatwa na buri gihugu ku giti cyacyo kuko ni icyemezo gifatwa n'ibihugu ari ukwinjira amasezerano ari ukuyavamo ndumva ari ibintu bisanzwe icyo umuntu gusa yavuga nuko ngira ngo hamaze imyaka itari mike ku mugabane wa Afurika hari abatishimiye bimwe mu bikorwa n'urukiko cyane cyane bijyanye no gukurikirana abantu b'abayobozi bari mu nzego z'ubuyobozi kuko icyo nakongera wenda nta ntibagiye kuvuga nuko ariyo masezerano ntabwo yemera birabyo ibyo bita immunity waba uri umukuru w'igihugu waba uri umukuru w'ingabo waba uri umuntu usanzwe iyo hari ibimenyetso bigushinja icyaha ntabwo wakwitwaza ko ufite uyu mwanya n'uyu kugira ngo ube wacika urukiko ngira ngo rero nicyo giteye impungenge ariko ubwo ni ukuzareba icyo buri gihugu kizakora mu minsi iri imbere
hanyuma se iyo ibihugu bya Afurika bikomeje kuvuga ngo nibyo byibasiwe nkawe wakoranye n'urwo rukiko wenda niba atari ibanga ry'akazi kuko muri iki gihe utagikorayo ubona bifite ishingiro ibyo abanyafurika bavuga ko aribo bibasiwe cyane kurusha ibindi bihugu
ntabwo nkeka ko kuvuga ko bibasiwe bwa mbere bwo nukureba n'igihe urukiko rumaze rushinzwe nuko ibintu byari bimeze ku isi kuko urebye nk'ibibazo byinshi byagiye bizanwa imbere y'urukiko kuko ibyinshi bireba Afurika ariko nanone ibyinshi byazanwe n'abanyafurika ubwabo usibye bibiri byazanwe n'akanama gashinzwe umutekano ku bijyanye na Sudani na Libya ibindi byose urukiko rufite ni ibibazo ni ibirego byagiye bizanwe n'ibihugu bya Afurika ari ibyemeye ari amasezerano ndetse n'ibitarayemeye ariko bishaka ku giti cyabyo nka Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire ntabwo yigeze yemera ari amasezerano ariko inshuro ebyiri zose yemeye ko ibera muri icyo gihugu urukiko rwawe rukurikirana kuko nabyo biteganywa muri ayo masezerano ingingo ya 12 yemerera ibihugu bitemeye ayo masezerano ariko bibishaka kuba byaha urukiko ubasha bwo kuza gukora amaperereza ku butaka bw'icyo gihugu ubwo rero ko iyo umuntu avuga ngo hakurikije abanyafurika benshi ngira umuntu yagombye kureba imyaka ishize rero urukiko rutangiye gukora rwatangiye muri 2003 by'ukuri rwo rwatangira ubwo hashize imyaka igera kuri 15 wenda tubye hagati aho ibihugu byinshi bya Afurika nibyo byafashe ya mbere mu kuzana ibibazo ari Uganda ari Congo Kinshasa ari Repubulika Centre Africa ibyo byose byagiye biza bigasaba urukiko kuza gukora amaperereza ku bintu byabaye aho ngaho ubwo rero iyo bavuga ngo bakurikiranye abanyafurika kurusha abandi ni ukubanza kureba uruhare abanyafurika ubwabo babigizemo ikindi nakongeraho ni uko kurega urukiko ko rukurikirana abanyafurika gusa rwibanda ku banyafurika nabyo ni ukwirengagiza ububasha urwo rukiko rufite kuko rugendera ku masezerano nk'uko nabivuze rushobora gukora gusa amaperereza ku byaha byakozwe ku butaka bw'ibihugu cyangwa se byakozwe n'abenegihugu b'ibihugu byemeye ariya masezerano koko umuntu ashobora gutanga izindi ngero ku isi umuntu yagakeka ko urukiko rwagombye kuba rwaragiye gukora amaperereza ariko niba ibyo bihugu byinshi bitaremeye amasezerano urumva ko ntabasha urwo rukiko rufite nayo mpamvu umugambi mu by'ukuri wari uko hakorwa bishoboka byose kugira ngo ibihugu byose bijye ku isi byemerere ayo masezerano noneho mu kwemera ayo masezerano bibihe ububasha urukiko rwo gukurikirana ahantu hose habeye ibyaha nta kuvuga ngo hari muri Afurika hari muri Aziya cyangwa se undi mugabane
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi tuganira ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika wunze ubumwe cyo kuva cyangwa se kwikura mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ikivunga kuri telefoni turi kumwe n'umutumirwa wacu bwana Ernest Sagaga wigeze kuba umuvugizi w'urwo rukiko ubu akaba akorera impuzamashyirahamwe mpuzamahanga y'abanyamakuru International Federation of Journalists kuri telefoni dufite abakunzi ba radio ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi reka duhere kuri John wiriwe neza uri hehe
Burundi
ikibazo cyawe
Jewe kibazo mfise iyo sentare yo kwitwa gute mpuzamakungu kandi ibihugu byose bitayurikiyemo hanyuma ikigira kabiri
turakumva
uvuze ngo ibibazo vya Afrika na abanyafrika bonyene bagiye babitura iyo sentare none kubera iki nk'ibibazo vyabaye muri Iraq oni itabwiye ngo iyo sentare ije kugira amatohoza kuko harabaye ubwicanyi n'uburabandanye niko byabaye muri Libya kubera iki oni tasavye sentare ngo igira amatohoza basa hanyuma abagizemo urara bakurikirana hanyuma kandi tubaze kugira ego
urakoze
tubaze muri Afrika
ego nyarutsa dufite abantu benshi kuri telefone
ego muri Afrika naho je nibaza yuko iyo sentare je nikubanje nibaza yuko yaje ahugumire ngo ije nubundi bukoroni bugarute kuko umengo Afrika cyane iyo iraba cyane gusumba ibindi bihugu murakoze
urakoze John Bujumbura reka dufate na Jean Dodier mwiriwe neza Jean Dodier uranyumva
ego ndabumva ndabaramukije na mahoro
ego uri hehe
ndi mu Burundi
ikibazo cyawe
ego hama ndabashimiye cyane kwa mu murongo ndaramukije no mutumire
arakumva ikibazo cyawe
hama jewe yari nk'interano ico mvise ndakunze kwibaza igituma ubwo kiko rukunze gukorera kwa perezida wo muri Afrika cyangwa naho abantu bagizwe ibyahano cyane b'abanyafrika
urakoze
cyane ndakunze muranyumva
yego
ndakunze kuba nibaza igituma bo bakorera kwa nyafrika aho rero niho reje n'ama nshangira ikibazo nkavuga nti furabe by'ukuri icyo bivaho nimba ari intuze ari amakosha akunze gukorerwa muri Afurika basize igaruka barongoye hafi b'ibihugu bakamenya ukuntu babwira hano borokaneza ibihugu byabo
icyo cyifuzo cyawe ntago cyumvikanye neza telefoni ya Jean Dodier ntago irimo kumvikana neza reka dufate Terence hanyuma tugaruke kuri bwana Ernest Sagaga asubiza bimwe muri ibyo bibazo Terence mwiriwe neza ikibazo cyawe uri he
ndi ubujumbura mu Burundi
ikibazo
jewe hanini ndavise interano gatoya cembaza n'ikibazo ukanyuma
magambo make cyane
kuri kwa naba gituma novuga ko Afrika yuntu umunye ne yafashe ingingo yo kuvuga ko yovamwo mu kivunga ni nayo yari yavyemeje muri benshi ko yuko mu 1300 yari yemeje bwa mbere iyo sentare yari yaje guhana ivyaha bitinywa guhanwa n'amareta no kuvuga ivyaha biba byakozwe n'abategetsi bari ku butegetsi rero no munsi iyo ubutegetsi iyo butungane buri ko burahaguruka bumva ati tugombe duhane ivyaha vyatinywe guhanwa n'amasentare yo mu gihugu nk'ubu dufatiye kuma sentare yo muri Afrika amwamwe atinya guhana abategetsi bakiri ku butegetsi barakora amakosa aho nyine bakama ndongo ubutegetsi niba baba bukontrola ku buryo ubutungane budashaka kubakorako rero je mbona yuko uri kuraraba abategetsi baravuga ati twebwe turatwaye tuzoguma ku butegetsi ni hehe muri mu bindi bihugu tuvuze muri Amerika bavuze ngo muri Amerika ntibarimwo muri Aziya cyangwa muri Europe ni hehe baguma ku butegetsi imyaka n'iyindi
ikibazo cyawe
no gukingira rero je ko ari mu gukingira amakosa barakoze rero ikibazo nyamukuru navuga ati ni impamvu iyihe abanyafrika si Aziya naho bavuga ngo biki ni kubera iki abanyafrika bonyine ari batanguye kuvuga ko bagomba bavemwo tubona nuko ubutegetsi cyo bita demokarasi ari ijogajoga muri Afrika nyine
urakoze cyane Terence bwana Ernest Sagaga ikibazo cya Jean Dodier wahamagaye bwa kabiri ntago twacyumvise neza ariko John we ndibaza ko yavuze ko iyo sentare igamije gukurikirana abanyafrika gusango akayifata nkaho ari ubukoroni bundi hanyuma Terence we akavuga ko bisa nkaho abanyafrika bavamo kubera ko batinya ko bakurikiranwa cyane cyane ko inkiko zo mu bihugu zisa nkaho hari ibyaha zidahana kubera ubwoba bw'abategetsi
reka wenda ntagiye ku kibazo cya mbere cya John yavugaga ati kuki muvuga ko ari mpuzamahanga kandi ibihugu byose bitaremeye amasezerano ntabwo kuvuga ko ari mpuzamahanga ariko ibihugu byose yemeye amasezerano ahubwo nuvuga ko hari ibihugu byinshi byemeye amasezerano kugeza ubu ngubu bimaze kurenga 120 byasinye cyangwa se byaje kwemera ayo masezerano yarusha nyuma nubwo rero ko ibyo ni ibintu byumvikana ikindi yavuze ati kuki rutajya muri Iraq kuki akanama kaboneka katahawe ubasha ukiko bwo kubaye bwakurikirana ibera muri Iraq. Ni ikibazo cyiza ariko ngira ni ikibazo kitabazwa urukiko, ni ikibazo cyabazwaho ni na kanama gashinzwe umutekano ku isi, kuko Iraq ntabwo yemereye amasezerano. Ndavuga ko inzira yonyine urwo rukiko rwareba ibera muri Iraq cyangwa se ikintu gihugu cyose kitayemeye, kereka nyine habaye ubasha bw'akanama gashinzwe umutekano ku isi, cyangwa se buri gihugu ubwacyo kibyemeye kigaha urukiko ubasha. Nubwo kitareba ibyo ntabwo kireba urukiko. Naho ikintu cyo kuvuga ngo impamvu abanyafurika bashaka kuvamo ni uko yenda batinya ko abayobozi bo bihugu bimwe na bimwe bakurikiranwa. Ngira ngo ibyo avuga harimo ukuri, kuko iyo urebye ibihugu bya bindi tuvuga ibihugu twita ko bigendera kuri demokarasi birangwa n'amategeko yubahirizwa yita etat de droit cyangwa se rule of law, ibyo bihugu by'ukuri ntabwo bikeneye urukiko, kuko umuntu wese waba akoze icyaha urwego yaba ariho rwo rwose muri ibyo bihugu arakurikiranwa, arahanwa, abazwa ibyo yakoze.
Nk'urugero hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wakurikiranye iteka rya Perezida Donald Trump, ariko ejo bundi ubucamanza cyangwa se urukiko hano rwaravuze ngo iyo ngingo tubaye tuyihagaritse kubera ububasha dufite.
Ibyo ni urugero rwose umuntu wese ngira ngo uvise amaradiyo cyangwa asomye ibinyamakuru n'amateleviziyo bayareba barabona ko umutegetsi muri politike ntabwo afite, ntabwo avuga ibyo ashaka, ntabwo akora ibyo ashaka. Hari inzego zishobora kumubwira ati ibi ngibi binyongeje n'amategeko, aramutse rero akoze ibyaha noneho bihanwa, ntabwo babura kumuhana nawe. Hari abagiye bava ku butegetsi ba Perezida Nixon, murabizi ibyababayeho, ndetse tuvuge no mu bijyanye n'abasirikare. Nubwo ruriya rukiko rutareba ibyabaye muri Iraq, ariko hari abasirikare ba muri Amerika, prison ya Abu Ghraib murayibuka, ndetse n'Abongereza bagiye bahanwa iwabo. Ndavuga ko abantu bajya bambwira ngo ruriya rukiko ngo niyo nzira ya nyuma, nkavuga nti ku bihugu bimwe na bimwe, ahubwo wasanga nayo nzira yonyine abakozweho n'ibyo byaha bafite kugira ngo n'ubutabera.
Hanyuma hari ndibaza ko ibyo bibazo usa nkaho wari ubisubije uko babibajije. Reka dufate abandi batatu. Janvier, mwiriwe neza. Janvier, uranyumva?
Ndabumva.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ni intererano.
Yego.
Nimba yo sentare muzamakuru idakora neza cyangwa muri kuri Afurika gusa nisho si kuyivamwo, iminsi ni ugusaba yuko iyo sentare ikora kuri bose, igashyira imanza bose, abasizagiza bose, uko nawo kubara gushyirana mu makosa. Ntabwo tuzi ko abaperezida bo muri Afurika benshi bose ku butegetsi kuko bashaka ntibasabe kuva ko nacyo kubara gushyigikira abo kudahana. Nisho yo kurwanya rero ni ugusaba ko isentare ukora neza ngo mukwivamo sibyo byiza twari gushyira mu makosa mu makosa.
Urakoze cyane Janvier. Reka dufate na Jerome, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Edi.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Nakaza n'intererano. Ama nagira mbaze nti muri Afurika dufise indwara kuko iyo uri kuravuga ngo bari kubakurikirana abanyafurika gusa, kuko sentare iza guhana icyaha ntiza guhana igihugu cyangwa akarere. Je nibaza yuko muri kino gihe ikintu gikuru atari uko bava muri iyo sentare, ariko igikuru ni uko bogera bakurikiza amategeko. Nkaha nkaca mbaza akabazo, ngira ko mbaza akabazo umutumire. Kuri wewe nk'umuntu w'inzobere uri kuraraba uko amategeko akora iyo sentare, ugacuraba n'ukuntu bavuga, ariko ubona bafise ishingiro ry'ibyo bariko baravuga, yuko bavuga ngo bahana bamwe abandi ntibabahane, kuko iyo ukoze icyaha ni ngombwa ngo ugihanirwe. Kandi sentare itegereza gukora uburyo bwose kugira ngo iryo kosa rihave, kuko je ndumva yuko menga baba bariko barikingira bameze nk'umwana ahiye mu kwaha, baba bariko barikingira ku makosa yabo. Ariko rero nkavuga nti sentare mpuzamakungu binaoni n'ibyo bihugu nyine biriko bivuga yuko bishaka kuva muri iyo sentare, bumvikane ahubwo bahinyanyira amategeko barabe ukuntu bashobora gukorana kugira ngo iyo sentare ibashe gukora ishimisha bose n'ahandi kuvuga ngo ngo bamwe abandi bakare icyaha cyakoze ni ngombwa ngo icyo cyaha gihane.
Urakoze Jerome. Reka dufate Claude hanyuma duhe ijambo Ernest Sagaga agira icyo avuga kuri ibyo bibazo byanyu. Claude mwiriwe neza. Uri hehe?
Ubujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane nere rano. Nashambaze Ernest. Abone ko atageze ariko ari cyabantu abafara bufuye na buhoro none agatavuga ngo bavuye muri isentare isentare none izo cyihagarika bakurikirana cyangwa izo bandanye bakurikirana none nibaza ko ndererana nayo abategetsi bo muri Afrika barakuye kumenya yuko iyo batwara ibihugu basaba bahaye uburenganzira bwo kwica no gukiza bakareka kwikura muri isentare mpuzamakungu nibyo mbona byo fasha onya Afrika tugatera imbere tukareka gushaka umuntu ariko ubutegetsi gushe mega igihugu nigwiwe agikura muri sentare ayikura mu wiki niza ku sentare nayo boyiha ububasha bukomeye abantu bamaze gusinya kugira ko bikura muri sentare.
Urakoze cyane Claude. Bwana Ernest Sagaga, ikibazo cya Jerome ni cya Claude. Wenda nongeye kuri ibyo Claude yaravuze, uziko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwatangije amaperereza ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi mbere y'uko Burundi bufata icyemezo cyo kuva muri urwo rukiko. Ese icyo gihe bigenda gute?
Bueno, umpakanya gato mbanze ngira ngo mushimire kandi nunganire abashinga ntaye amaze kuvuga bavuga bati ibihugu bya Afrika bikwiye kuganira n'urukiko kureba uko ibibazo byaba bihari bikemurwa. Ngira ngo ni ingingo nanjye nizera ko abayobozi bacu bazatekerezaho neza, kuko hari inzira ubundi iteganyijwe yo kureba ibyahinduka muri aya masezerano, kandi nta wundi muntu wahindura n'inyuguti n'imwe muri aya masezerano uretse amaleta yayasinye. Ntabwo ari abacamanza, ntabwo ari umushinjacyaha, amaleta ubwayo niyo yonyine ashobora guhindura bikubiye muri aya masezerano. Ubwo rero haba hari ibintu batumvikanaho ariko bashobora kuganiraho aho kugira ngo bakubite umuryango ngira ngo ukize n'uko baganire kugira ngo bebe ko bihinduka. Kuko ndaruzi rero rukiko ntabwo ari shyashya, hari byahinduka, hari byavugururwa, kandi niyo mpamvu hateganyijwe iyi nzira yo kugira ngo baganire barebe ibyahindurwa. Ku kibazo rero warubajije utubigenda bite ibihugu bivuyemo, mbanze mvuge ko bya Burundi, bya Afurika y'Epfo, byaba na Gambia, icyo byavuze byatangaje umugambi ndetse ubanzanye n'amategeko yatowe mu nteko nshingamategeko i Burundi. Ariko umunyihanganira gato nduva ari telefone yindi ivuze izimye.
Yego.
Ihanganira gato
ntacyo.
Okay. Icyo navuga nuko usibye gusa amategeko yasinywe, kugira ngo igihugu kibe muri uriya rukiko hagomba ibintu, hari indi nzira igomba gukubahirizwa. Nubwo ko icyo gihugu kishaka kuvamo kigomba gutanga kumenyesha umunyamabanga mukuru wa Nations Unies ko kishaka kuva muri urwo rukiko. Noneho kuva kuri uwo munsi batangiye iyo baruwa, bahakabarwa amezi 12 umwaka wose. Icyo gihe nyuma yabwo nibwo bavuga ko urwo gihugu cyavuye muri amasezerano, ni ukuvuga ko nta bubasha umushinjacyaha afite bwo kuba yakora amaperereza nyuma y'icyo gihe. Ariko kugeza icyo gihe abafite aracyafite ubwo bubasha, aramutse yaratangije amaperereza bwo kuyakomeza, ndetse n'igihugu cyasinye amasezerano gishaka kuyavamo kiba kigifite inshingano yo gukomeza gufatanya n'urukiko kugeza umunsi kiviyemo. Ntabwo rero kuvuga ngo turashaka kuva mu rukiko bihagije ngo bifatwe nk'aho urukiko igihugu cyavuye muri amasezerano.
Urakoze cyane bwana Ernest Sagaga yari umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorerera he mu gihugu cy'u Buholandi ubu akaba akorera impuzamashyirahamwe mpuzamahanga y'abanyamakuru ariyo bita International Federation of Journalists. Kuri telefoni ndibaza ko dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Reka dufate Kwizera, mwiriwe neza.
Yego ndabumva neza.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Rulindo hariya andi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanye ngirango nta kibazo nari mfite, ahubwo ni ukubashimira n'uburyo mwamudutumiye, kuko ibyo nari mfite akenshi nabanje kumva bagenzi banjye babibaza. Ubwo rero njyewe nibaza yuko nanyuzwa, ahubwo ngenda bashimira cyane kuko mukomeza kugenda mutuwe na batumirwa nk'abantu baba dukeneye kandi tukabaza ibyo twifuza.
Urakoze cyane Kwizera. Rurindo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dufate na Pascal wirwe neza. Pascal uranyuva? Pascal ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Bwana Ernest Sagaga.
Ndakumva.
Pascal uranyuva?
Ndakumva.
Yego, ikibazo cyawe uri hehe?
I Kigali Nyamirambo.
Ikibazo cyawe?
Nabaza kuwa mugabo nimba ari Sagaga. Ese ko twagiye tubona ibintu byagiye bibera mu bindi bihugu kandi binakomeye cyane, urugero nka Libya hagiye habera icyaha kandi bigaragara, tukabona ibintu byabereye muri za ejo bundi uriya muperezida bari bagiye guhirika Erdogan wa Turukiya. Mbese ni kazi igiye zikomeye cyane kurusha izo, ariko zikaba zaragiye zibera mu bihugu bikomakomeye kandi noneho bakaba nabo bagiye baragiye bagaragaza kwiruka nka bagahita binjirira ibihugu bisa n'ibyoroheje cyane cyane byo muri Afurika, ariko kazi ikomeye cyane zibera mu bihugu by'Iburayi cyangwa muri Amerika ntibazirukemo. Nanone urugero nk'ibyaha bibera muri Iraq cyangwa za Masuru, kuki batabyinjiramo? Ubundi bashingira ku bihe bimenyetso kandi naho hava kuvuga ngo urwo rukiko rwibasiye abanyafurika cyane, kandi nureba agerageza gusesengura biragaragara. Yadusobanurira ikintu bashingiraho gituma batinjira muri bya bihugu by'Iburayi kandi haba hakorerwa ibyaha bigaragara ku mugaragaro.
Bwana Ernest Sagaga.
Singirwaho nabisobanuye ni amasezerano n'ububasha urukiko rufite, kuko dufashe igihugu cya Iraq ntabwo cyemereye amasezerano, bivuga ko urukiko nta bubasha rufite rwo kuba rwakurikirana ibyaha byaba biberayo. Ikindi akanama kaoni gashinzwe umutekano ku isi ariko ko nyine gashobora gutegeka amaperereza n'iyo gihugu cyaba kitarayemeye amasezerano ntabwo kigeze kabikora. Ubwo rero kurukiko ibyo avuga ndabyumva rwose, ibera muri Iraq wa mugani hari umuntu na Syria, ndetse dufashe na Syria, umuntu yakeka ko urukiko rwagombye kugira icyo rutanga nk'inkunga yo guhana biriya byaha, ariko igihe rudafite ubwo bubasha kubwa amasezerano ntabwo ushobora kujyayo. Ibyo rero ni ibintu bigendera ku masezerano agenga urukiko. Ababibazwa na wenda na akanama kaoni gashinzwe umutekano ku isi cyangwa se ibyo bihugu ubwabyo, kuko bishobora nka Cote d'Ivoire bishobora kubyemera nubwo batasinye amasezerano, bakabwira ati rwose nimuze turabitabaje nk'uko byakozwe na Cote d'Ivoire ndetse na Ukraine yarabyemeye ati muze murebe ibere iwacu niba hari ibyo mwadufasha guhana nubwo tutasinye amasezerano. Igihe rero bitarakorwa urukiko ntago rwagiyeyo mu by'ukuri, nta mu byo procureur agomba no kureba iyo yakiriye amakuru ajyanye n'ibirego agomba no kureba niba afite ububasha. Ese ibintu byabaye mu gihugu cyemeye amasezerano, ese ibintu byabaye aho ayo masezerano atangiye gushyirwa mu bikorwa, ibyo byose ni ibintu agenda areba yasanga nta ubasha afite nta kindi yakora niko bigenda.
Reka dufate na Theogene, mwiriwe neza.
Neza.
Uri hehe?
Ndikigali.
Ikibazo cyawe?
Ndashaka kubaza umutumirwa. Muri iriya nama bavuga ko ngo bemeye cyangwa se basabye ko ngo bava muri rwa rukiko ikivunga. Kandi nigeze kumva ko bavuga ngo bisaba igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo igihugu gishobora kujyamo, ariko n'ubundi ICC igakomeza gukurikirana abayobozi babo bitewe n'ibyaha bakurikiranweho. Ese mu gihe rwa abo bayobozi babo baravuyemo kandi urwo rukiko rukaba rutemerewe kubafata kuko rero mu gihugu cyavuyemo ni izihe ngaruka byagira ku gihugu. Ikindi wenda navuga nabaza nk'umutumirwa inama yagira Afurika kuko kuva mu bihugu muri rura rukiko jye ku bwanjye mbona atari uko ngo wenda urukiko rukurikirana Afurika gusa kubera ko ibirego bitangwa n'abanyafurika ntabwo ari abazungu batanga ibirego. Niyo nama yagira abayobozi b'ibihugu byacu cyangwa se n'izihe ngaruka byazagira kuri Afurika yacu mu gihe kizaza. Murakoze.
Urakoze cyane Théogène. Bwana Sagaga, ndibaza ko ikibazo cya mbere cye wari wagisubije keretse wenda niba ushaka kumuciramo muri make, hanyuma usubize icya kabiri ku bijyanye n'inama wagira Afurika.
Ngira ngo urabivuze neza, nababwiye nyine ko mu gihe igihugu cyavuye muri amasezerano duhereye kuri wa munsi ukurikira amezi 12 akurikira nayo igihe baba baratangiye icyemezo kidakuka ko jaha kukivamo, bivuga ko urwo rukiko gihugu nta bubasha bundi urukiko rufite rwo kuba rwaza gukora amaperereza muri icyo gihugu. Kereka rero nyuma yaho akanama kabone gashinzwe umutekano ku isi gasabye umushinjacyaha kuba yakora amaperereza cyangwa se ibintu bihindutse, tuvuge nk'ubuyobozi bihindutse, noneho abategetsi bashya bakaza bavuga bati nubwo twayavuyemo turacyafite ibibazo, nimuze mudufashe turebe ukuntu twahana ibyaha byakorewe aha ngaha. Ariko ubundi iyo igihugu cyavuye mu masezerano birumvikana, ibyo ni ibintu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, amasezerano igihugu kitemeye cyangwa se kitakemeye ntabwo kiba nta ngaruka yindi ashobora kukigiraho, ibyo niko amategeko ateye. Ikibazo ikindi avuga rero ni ikibazo cyiza kuko ni ikintu birumvikana nakunze kuganira cyane kuva najya muri urukiko nganira n'abadiplomati b'Abanyafurika benshi, mbabwira nti urukiko hari byinshi bizahinduka mu myaka iri imbere, ariko icyangombwa ni uko muzaba muri ku meza y'ibiganiro mukagerageza kumvikanisha ibifitiye inyungu Afurika. Ntihakagire uyibageza ko kugeza ubu ngubu Abanyafurika bacyari muri mu migabane ifite abantu benshi bagize inama nkuru ya urukiko, ibyo bita Assemblée des Etats Partis, baracyari benshi, baracyafite ijambo rikomeye. Ikindi ntabwo urukiko rufite akanama kaoni, ikintu kimeze nk'akanama kaoni gashinzwe umutekano ku isi, aho ibihugu bimwe bifite ya droit de veto, ntayiriho ruri urukiko, ni ijwi rimwe ku gihugu kimwe, cyaba igikinye igikenye, cyaba igikize, cyaba igito, cyaba igikomeye, niko bimeze. Bivuga rero ko Afurika iracyafite ijambo yakoresha kugira ngo niba hari ibintu bumva byahinduka bibe byahinduka. Ikindi nagiramo inama ni uko muri urukiko by'ukuri iyo igihugu cyemeye ariya amasezerano, ikintu cya mbere gisabwa gukora ni ugufata ariya amasezerano kikayinjiza mu mategeko agenga icyo gihugu ubwacyo, ibyo bita droit domestique. None icyo gihe bisa naho bihaye ingufu inzego z'ubutabera muri iki gihugu. Nkeka ko iyo bikozwe neza byatuma n'inkiko n'ibibazo byinshi byaha byinshi bikurikiranwa n'igihugu ubwacyo aho kugira ngo bijyanwe irahe. Ikindi ni uko buri gihugu cyose kiri muri aya masezerano gifite ububasha bwo gusaba ko urukiko rwabafasha nko gutoza cyangwa se guha amasomo kwigisha, niko nabivuga wenda abashinzwe ubutabera abagenzacyaha abacamanza, kugira ngo rwose urwego rw'ubutabera rugire ingufu zihagije ku gihugu bwacyo, noneho ntibizabe ngombwa ko bitabaza iryo rukiko ruri hanze. Icyo najya mbwira abantu wenda nkunze kwibutsa abantu ni uko ubundi mu mategeko avuga ko ubutabera butanga umwanya w'abaturage. Icyo bivuga muri ibyo ni uko n'umuturage w'u Rwanda, w'u Burundi, wo mu gihugu cy'Afurika aba akeneye ko n'ubutabera mu gihugu cye, kuko ni mu izina rye ubwo butabera butangwa. Kugira ngo urubanza rujye kubera irahe iyo ahantu kure nk'aho abaturage b'icyo gihugu byaba byakoremo wenda badashaka gukurikirana neza ibihabera, buriya nabyo bifite imbogamizi. Ni byiza ko iyo bishobotse imanza zose cyangwa nyinshi zajya zibera hafi y'abaturage kugira ngo amasomo bayigire hamwe kandi banashobore guha ingufu zikomeye inzego zabo z'ubutungane. Ngira ngo ni ibyo bintu najyamo inama kugira ngo numvishe Abanyafurika ko narivuze ntabwo urukiko ari shasha ariko nanone urukiko rwashyizweho n'ama leta harimo n'ama leta ya Afrika ibyakenerwa kuvugururwa byavugururwa ariko abantu bari baganira kugira ngo bakubite umuryango bikuremo.
Uwo ni bwana Ernest Sagaga wigeze kuba umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Turimo turaganira ku cyemezo cy'abakuru b'ibihugu bya Afrika cyuko bava mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ikivunga. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Leonidas mwiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ego iki kibazo hajyana n'igitekerezo.
Mu magambo make cyane.
Ego cyane. Mu gitekerezo mfite. Ndashyigikira Ernest Sagaga ku byo yabayemo no mu byo yakoze. Uko biragaragara yuko hariho bimwe ibihugu bya Afrika bidahuriza ko. Okay, byaba byiza yuko bo bihuriza ko bagakora inama bakajya inama n'ingingo. Kibazo na cyo mfite ndamubaza nti mbe mu gihe wabaye muri bya rukwica mpuzamahanga waba warageze ku nshingano ki uburyo waba warakoze ibintu bishimishwa n'ibihugu bya Afurika ariko birivana muri ICC.
Subiramo icyo kibazo cyawe.
Ndamubaza nti mu kiringo wamaze muri bijya muri uwo mwanya wari kurakorera muri mugo rukiko mpuzamahanga wara wageze ku buryo wafasha ibihugu bya Afrika muri ICC.
Urashaka kuvuga nk'isomo yakuyemo cyangwa ibyo yashoboye gufasha urukiko rukageraho?
Mu isomo yoba yarakuyemo n'umuco yafasha muri ibihugu cyangwa birengana muri ICC.
Urakoze cyane Leonidas. Reka dufate na Sibomana mwiriwe neza.
Yego yego mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Ngororero.
Ikibazo cyawe Ngororero muri aho?
Zaho turakomeye. Ikibazo cyawe ni kuzakora umutumirwa. Ese impamvu bakumva leta mukuru mu gutumiza abayobozi ba Afurika gusa? Aho ntihaba ari uko ariho haboneka ibyaha buriya kuko turebye abayobozi batumijwe na ICC usanga benshi ari abantu mu bihugu by'abahajya mu ikibazo cy'imvururu abantu badasabaga akabibazo by'umutekano muke. Ese ubwo kuviramo rimwe mu kivunge ubwo ntabwo ari uko ari uko icyuho ibyaha byazaba nyuma bikabura gikurikiranwa? Ikibazo cyanjye ni iki.
Urakoze cyane Sibomana mu karere ka Ngororero. Bwana Ernest Sagaga, akandi kabazo wenda nakubaza mbere y'uko usubiza ibyo bibazo byose. Mu gihe tuvuge igihugu, ubutegetsi bw'igihugu buhindutse noneho ugasanga hajeho umutegetsi ushyigikiye ko igihugu cye cyasubira gusinya amasezerano y'i Roma ashinga ruriya rukiko. Nk'urugero, Gambia yafashe icyemezo cyo kuva muri ruriya rukiko ku butegetsi bwa Yaya Jammeh. None hariho Adama Barrow. Adama Barrow yifuje ko igihugu cye cyasubira muri ruriya rukiko. Ni ibintu byoroshye?
Ibintu byoroshye, ariko nibutse ko kubijyanye na Gambia ntabwo Gambia iravamo, ntabwo irava muri aya masezerano kuko nta nubwo nkeka ko bigeze bashyikiriza umunyamabanga mukuru wa Nations Unies icyo cyemezo. Ariko uko byahemeze kose numvise Barrow avuga ko iyo ngingo atakikiye kuvamo, nubwo rero ko niba byanatangiye ashobora kubihagarika, ariko noneho niyo byaba byarabaye cya kiringo cyararenze, we ashobora kuvuga ati turagarutse. Ibyo nta amasezerano igihugu gishobora kwemera cyangwa se kutayemera, ibyo rwose n'uburenganzira bw'abayobozi ba buri gihugu, nta ngorane zirimo na busa, ari ukuvamo ari ugusubiramo ibituruka kuri bo. Noneho rero ku kibazo umugabo yambajije ati wowe wageze kuki, byumvikane neza ko mu by'ukuri ntabwo nari umuntu akazi kanjye kari ko gusobanura mu by'ukuri ibijyanye n'urukiko nk'ibi ndimo gusobanura ahangaha. Ntabwo navuga rero ko ari ikintu gihambaye naba naragezeho. Cyokora ikintu kimwe navuga wenda isomo navanyemo ni uko hari ibibazo nabonaga bishobora kuzaza cyane cyane bijyanye n'umugabane Afurika. Nanabiganiriyeho cyane n'abadiplomate benshi b'abanyafurika, twagiraga igihe cyo kuganira haba Irahe, haba New York n'ahandi hose nagendaga. Mbabwira nti ibi bintu uko bimeze nyamureka murabe hafi kuko bishobora kuzatera ingorane. ubwo rero birumvikana ko akazi kari akabo kuko nafite ubwo burenganzira nyine nta burenganzira afite. Undi wabajije ikibazo cyo kunyira ikibazo kindi na kibegera gato niyo wanyibutsa
ahanini ni ukuvuga ngo kuva kw'ibihugu muri urwo rukiko bisa nkaho bizateza icyuho cyane cyane ibyaha bigakorwa ntihagire ubikurikirana.
Ni n'ikibazo kinyibukije nyine izo nama nagiye ngirana n'abadiplomate kuko nkigerayo akazi nari mu kazi kanjye mbuga rw'akazi kanjye kwari uguhura n'abahagarariye ibihugu haba mu Burayi n'abahandi. Abanyafurika iteka barambwiraga bati uriya rukiko twararushyigikiye kurusha abandi kandi koko nibyo igihugu cya mbere cyamenye amasezerano ni Senegal imbere yabo imbere ya byose. Bati kuko urabizi iwacu muri ndibuka nahuye n'umu nuhagarariye Ferrari One New York muri Nations Unies ambwira agahinda abanyafurika bo muri ako gace akomokamo ariko nanjye nari nkazi kubera ibyabereraga Uganda ibyabereraga Congo. Ati uriya rukiko rudufitiye akamaro ni nacyo gihe cy'intangaza njye nibaza se hahindutse iki kugira ngo abanyafurika batangire kwikoma rwose uriya rukiko mu gihe kitari kinini cyane
ariko burya ngo nicyatumye icyemezo kidafatwa ngo ibihugu byose bifatire umwanzuro rimwe ngo hari ibihugu bimwe na bimwe byagiye bihagarara kuri uriya rukiko birimo za Senegal, Nigeria ndetse na za Botswana.
Ndakeka kuko hari ibihugu byinshi byafashe ya mbere rwose kandi nkeka ko bitarahinduka. Ni nayo mpamvu uga ngo uko byagenda kose niyo abanyafurika biciyemo ibice mu bijyanye n'ukuntu bashyigikira uriya rukiko ni hahandi bizagira ingaruka kuri Afurika. Byaba byiza kurushaho bumvikanye bagarushaho ubwo gufatira ingingo hamwe zo kurukomeza kurushaho. Icyo ngira ngo icyo kitazashoboka hagize abavuga bati turashaka ko rureka gukurikirana abategetsi ibyo ntago bizashoboka kuko biramutse biri mu masezerano ngira ngo nta nicyo yaba kimaze cyane kubera impamvu yumvikana urebye ibintu byabaye imyaka myinshi ishize ibihugu ibyaha bikomeye byagiye bikorwa n'abantu bari ku butegetsi cyangwa se bashyikiwe n'abari ku butegetsi kandi ntibahanwe nyine kubera ko bari ku butegetsi cyangwa se bafite abashyikiye bari ku butegetsi. Uvanye rero icyo kintu ukabamerera ko wakingira ikibaba bene wabo ubwo turukirwa waruma bikina none ntabwo nzi ko ibyo bizashoboka. Ariko ibindi mikorere uko Afurika yagira uruhare kurushaho mu mikorere y'urukiko ibyo byashoboka bya bantu babijyaho inama bakaba bafata umwanzuro ubereye bose.
Ese ruriya rukiko nirukomeza gutakaza abanyamuryango ubona bitazagira ingaruka ku gaciro karwo cyangwa se ibyo bita credibility?
Birumvikana iyo utakaza abanyamuryango utakaza abantu bagushyigikiye ntabwo biba byiza ku isura yawe nta nubwo mu mikorere yawe bikorohera kuko urukiko rukeneye gukorana n'ibihugu byinshi bishobotse kugira ngo umuco kudahana ucike burundu. Niba rero bibaye bikeya nuvuga ko hari ibyaha bishobora gukorwa urukiko rudashobora guhana. Nubwo ko rufite inyungu kumva abanyafurika kugira ngo bagerageze kumvikana ibyashoboka guhinduka biba byahinduka ibyashobora guha abanyafurika icyizere cy'uko niba hari n'ukeka ko wenda bigamije abanyafurika cyane ashobora kugira icyo cyizere cy'uko atari ko bimeze noneho bakomeze bongere umubare wabo warushyikiye aho kugira ngo batakaze bamwe muri abo bari kwikubitiro mu ikubitiro aba mbere mu gushyikira uriya rukiko. Niyo mpamvu mubwira ko nabwo bafite inyungu yo kumvikana Afurika nk'uko Afurika ifite inyungu yo kugerageza kureba ibishoboka guhinduka ariko ntisaba ibidashoboka kubera ko nibutse ko niyo waba utari muri urukiko akanama kabone gategetse ko haba iperereza iwawe mu gihugu cyawe nta kundi icyo gihugu cyabigenza gifite inshingano zo gukorana n'urukiko kuko bitabaye ibyo ni noneho yagufatira ibihano cyangwa se bakazana ibindi bibazo bindi mu rwego noneho rw'umuryango w'abibumbye. Ntabwo rero nkeka ko ngembura icyiza ari uko abantu bakumvikana noneho ibikosorwa bigakosorwa noneho bagakomeza ahubwo gufatanya na rwo gushaka izindi ngufu kugira ngo ibindi bihugu byo mu yindi migabane nabyo bize muri urwo rukiko noneho wa mugani nihazajya haba icyaha urukiko rufite uburenganzira ruje rugenda rutabanje no kubaza rutabanje no gutinda noneho bigaragara ko ambaga ni nta mugabane wigabijwe nta kurenganya abantu cyangwa kwibasira bamwe kurusha abandi.
Urakoze cyane bwana Ernest Sagaga, yahoze ari umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Reka dufate na Nkunzimana. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Nagenda maze ikibazo kimwe hanyuma cye ntambwira ko ntanga n'intererano. Impamvu imwe abanyafurika bavuga yuko bakwiye kuva muri urwo rukiko, baravuga yuko aribo bahamagarwa bonyine aribwo urwo rukiko rubibasira cyane, bakavuga bati yuko bakwiye kugira ahubwo nabo bakagira sentare yo muri Afurika. None ko tuzi aba banyafurika bakunze gushyigikirana mu mafuti, ubwo iyo sentare niyahajya yo muri Afurika mwumva hari ikintu izomara, kandi tuzi yuko abakora amafuti baca bashyigikirana hagati yabo, hanyuma nk'uko mubona hari ibindi bihugu byiyamirije kuva muri iyo sentare. Ni ukuvuga ibyo bihugu nibyo atangorane bifise, mugabo bifise ingorane byose bisaba ko byovamo kugira ngo ntibize bikurikirane.
Urakoze. Intererano yawe magambo make cyane.
Nk'intererano nosaba yuko ahubwo icyo gukorwa ni uko bakumvikana nimba aho baho sentare yo muri Afurika aho guyoza ifasha iyo sentare kugira ngo habeho guhana ibyaha, kuko nibavaho nibava muri iyo sentare nta guhana ibyaha bizaba bikibayeho, bazoca bakora ibyo bashaka. Murakoze.
Urakoze cyane bwana Ernest Sagaga.
Kuri no kuvuga ngo dushyireho izindi sentare izindi nkiko, hari ikindi kintu abantu badakwiye kwibagiza, ziriya nkiko zitwara amafaranga menshi. Ubundi ngicyaruta ni uko habaho ingufu mu nzego za buri gihugu, ingufu z'ubutabera zatuma inkiko zibera imanza zibera muri iki gihugu, abakorera ibyaha ngo bakabihanirwa, aho kugira ngo bijye hande bitwara amafaranga menshi, bitwara igihe, iyo kuko urukiko ruba ruri kantarange rugomba gukora amaperereza mu gihugu nacyo kitari hafi, rugomba kuzana abashinja abatangabuhamya, rugomba kubarengera umutekano wabo. Ni ibintu bitwara amafaranga, bitwara igihe, kandi nk'uko nabivuze iyo ikintu kibera kure y'abantu cyane cyane abakozweho n'ibyaha, buriya mu by'ukuri ntabwo bigira ingufu nk'uko abantu bashobora kuza kwirebera uko ubutabera bukorwa mu mwanya wabo. Icyo navuga icyiza ni uko ruriya rukiko ubwarwo mu by'ukuri nabonaga rwabo ruhagije, ahubwo ingufu zose zisigaye zigashyirwa muri buri gihugu kugira ngo ntihabe ibyo byo gukingira ikibaba abakoze ibyaha. Ariko nanone abantu bagumye gutakaguza amafaranga n'igihe mu gushaka izindi nkiko zajyaho. Ariko rero icyo ni icyemezo abanyafurika, abayobozi ba Afurika bafata baramutse babyemeye, bagaharwa urukiko ububasha nyabwo rwo kuba rwakurikirana abo bantu, icyo nacyo cyaba ki byaruta kutabakurikirana ibyo byose. Niko navuga
Bwana Sagaga. Nk'igihe hari imiryango yitwariye igihugu runaka cyangwa se abategetsi runaka b'igihugu bakajya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha gutanga icyo kirego, ariko ahanini ugasanga igihugu ntago cyorohereza iperereza ngo ribe ryakorwa kugira ngo n'izo manza zibe zatangizwa, icyo gihe urukiko rubyifatamo gute?
Iyo bigeze mu gihe cyo kugira ngo habe urubanza, ni ukuvuga nuko nuvuga ko za nkingo zose twabonye mbere zo kureba niba hari ufite ububasha, zo kureba niba nta kindi gikorwa mu bindi bihugu, zose ziba zamaze gusuzumwa. Icyo gihe haje urubanza rutangiye, kimwe mu bintu rero rukiko rwahinduye ukurikije ibyaberaga Arusha na n'ibyaberaga hahoze ari Yugoslavia, ni uko rukiko rwemerera abakozweho n'ibyaha victim kugira uruhare mu rukiko, kuba mu rubanza, kuza bakagira ababahagarariye, ibibazo byabo bakabitanga aho ngaho, kimwe n'umushinjacyaha, kimwe n'abarengera b'abaregwa. So icyo ni ikintu cyiza navuga rero urukiko rwagezeho. Ikindi navuga ni uko habayeho n'isanduku igoboka abakozweho n'ibyo byaha. Ariko rero ku kibazo cyaba rubajije, iyo urukiko rutangije urubanza rivuga ko icyo gihugu ibyaha byabereyemo cyangwa se bene igihugu bakoze, kiba gifite inshingano yo gukorana n'urukiko. Iyo bitabaye, urukiko rufite uburenganzira bwo kujya muri ya nama nyobozi ya nama igizwe n'ibihugu byashyizeho ya masezerano, rukahogera ati igihugu kiniki cyanze kirimo kutubuza gukora ntago kidufasha none uko bafata ingamba n'imigambi ikwiye kugira ngo icyo gihugu gifatane n'urukiko mu kureba ukuntu urubanza rwagenda neza.
Urakoze cyane bwana Ernest Sagaga. Reka dufate umuntu wa nyuma Edmo mwiriwe neza. Ikibazo cyawe magambo make cyane turi hafi kugera ku musozo.
Ego urabona iyo ipena babari bagiye mu 2002 b'abarundi. Hanyuma rero ukarasura abareyo igihe cyagenze bakoba mu Burundi. Muri 2005, 2008, 2013 bakangurira 2015 cyane barahamuka abakozi bya bahari. Ariko tubaza rero uri temiri kenze ibihabayiho ibyo bibone mu Burundi bati batangura kuvuga ngo bavuga ku bajambo y'abantu byabanye politike bataye mu rugo ngo iko tarasa gutanga gukora cyane iyo makiga afite murakoze.
Urakoze cyane bwana Ernest Sagaga. Uyu ndibaza niba baza niba urukiko rushobora gukurikirana imanza ibyaha byakozwe mbere y'uko rushingwa.
Oya, ntago rushobora urukiko rukurikirana ibyaha byabaye nyuma y'ukwezi kwa karindwi 2022. Ibyabaye mbere yaho kuko urumva amasezerano yari atarajya mu bikorwa ntabwo ufite ububasha bwo kubikurikirana. Icyo kibazo ndakiza abantu bo mu Burundi bakunze kukibaza, ariko ibyo byaha ntabwo bireba urukiko, nta bubasha rufite rwo kuba rwabikurikirana.
Bwana Ernest Sagaga, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko wabaye umunyamakuru wa BBC gahuza miryango, ukorana n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ubu ukorana n'impuzamashyirahamwe mpuzamahanga y'abanyamakuru International Federation of Journalists. Mu gihe hari ibi bibazo nk'ibi cyangwa se ibyaha nk'ibi, ariko ugasanga hari ikibazo cy'uko ibyo byaha bikurikiranwa, nk'uruhare rw'itangazamakuru rwakabaye aruruhe?
Icyo kibazo ni ikibazo cyiza urakoze kukimbaza, kuko nibyo wavuze iyo nzira naciyemo. Ariko ngira ngo uruhare rw'itangazamakuru ni uruhare rukomeye cyane. Bwa mbere bwo ibyaha byinshi cyane cyane biriya byaha bihambaye bimenyekana kenshi kubera itangazamakuru. Abanyamakuru akenshi niyo bavuga bati hano hantu harabera ibintu ibi n'ibi, bakerekana amafoto, bakerekana abantu bahunga bakuwe mu byabo, bakerekana abantu basenyewe. Ibyo byose amategeko mpuzamahanga ni ibintu bishobora guhanwa n'amategeko. Icyo abanyamakuru wenda bamwe na bamwe batarageraho ni ukuba bavuga bati ibyo turimo kureba bibera aha ngaha, nyamara wasanga ari jenoside, nyamara wasanga ari ibyaha byo mu ntambara, nyamara wasanga ari ibyaha bikoreye inyoko muntu. Aho rero niho ngira ngo kugira ngo dufatanye, dufashe n'amaleta yacu, dufashe n'imiryango mpuzamahanga, ni uko abanyamakuru bakwihugura mu bijyanye n'aya mategeko, kuko buriya amagambo dukoresha afite akamaro. Kuvuga yuko abantu bicanye hanaha si kimwe no kuvuga ngo hanaha harimo kubera jenoside, kuko nk'uko ubizi amategeko mpuzamahanga ibihugu byashinye amasezerano kandi ni byinshi n'ibitari byose byihaye inshingano yuko ahantu habaye jenoside bigomba gutabara bwangu, bikayihagarika, bikanahana abayikoze cyangwa barimo kuyikora. Icyo gihe rero twebwe amagambo dukoresha nk'abanyamakuru afite akamaro cyane, kuko ahita atuma abanyepolitiki, abayobozi bacu bahita bumva inshingano zabo ku bintu birimo kubera ahanaha. Navuga rero ko noneho mu bijyanye n'ubutabera, mu gihe habaye imanza ni ngombwa ko abanyamakuru baba bahari kugira ngo bumve ibihabera, noneho ya magambo y'impi y'abahinga mu mategeko bayashyire mu mvugo abantu twese twumva, noneho dushobora kumva neza ibirimo kubabera. Navuga rero ko rwose itangazamakuru riherekeza akazi k'ubutabera cyane cyane ubutabera mpuzamahanga. Nkaba nanaboneraho gusaba bagenzi banjye namwe murimo ko iyo nshingano mwajya muyitwararika rwose, kuko ifasha abantu kumva ibibareba cyangwa se ibira bagenzi babo, ikanabafasha kuba bashyira ingufu ku bayobozi babo kugira ngo batabare aho abantu barimo kugirirwa nabi.
Ernest Sagaga, wigeze kuba umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ubu ukabukorera impuzamashyirahamwe mpuzamahanga y'abanyamakuru International Federation of Journalists. Nagira ngo ngushimire cyane kano kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Wakoze cyane.
Mwakoze namwe n'abandi bose twasangiye ikiganiro, mwakoze. Ni byiza ko twungana ibitekerezo kuri iki kibazo.
Urakoze cyane. Nshimire namwe inshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe n'ibigano bya Radio Ijwi rya Amerika.